Gabaso Pamba Wabali Babendaba, Bote Mubali Bafena Tumwekora, Munkaga Mwevi Yobote Yatandika, Yalimba Baganda Nakuna Kuna, Eraya Tanabo Mukago Mukuronda Nayita, Obote Wea Wangura Beni Najika Murvi Ewa Muteso Kwebaza, Yomukubaronda Mutesa Nafuri Wa President Mu Uganda Yefuga, Basi Sewaja Enyini Kawenkene, Weyari Akiriwa Ntumukago Kukomye. Mukaga mu mukaga cha jogera, yatabara Mutesa mu rubiri natatya, chokka Mutesa yali musajja nyota nyomerwa, yalaga obuzira ng'omusajja bwakola, yamala kulwana natuka teyattibwa, so teyakwatibwa. Yakola kyafaayo mu nsi yonna gyekoma, obote obutatta Mutesa yaswalirwa, olwo ne yeewaŋŋamya ku buyinza bwe yanyakula.
Nze pulezidenti wa Uganda omujjovu, nze kamanda yine kyefa akulira amagye, obuyinza mbwetizza siwawabirwa, olwo nasiba abantu awatali na kwewoza, abantu n'abayiggisa emmundu ng'embogo. Kawenkene ha, omusolo ne gulinnya omunaku n'alumwa, omulimi byalima ebbeeyi n'ebula, songa ebigulibwa ebbeeyi erinnyuse, n'alimba abantu nga sitaani bwakola, abantu mbawonyesa obwavu songa ye munyuunyusi nnamba emu buli kalungi akeddiza, alazaamu akokolo ng'omuntu wa bulijjo atuuse okulya ku ntuuyo ze, olwo balenzi b'engenduulu bakuba nga beebazanga n'amazina abazina, mbabuuza kuba nze simanyi kyemwebaza, mumbuulire. Okukutwala mu kasanvu n'oleka abantu bo, gwe n'okolanga n'omusaala tofuna, bw'otuyana gwe n'okomba entuuyo zo, gwe yatukinanga balenzi be nga beebaza, mubasasire bambi mubasonyiwe. Zaali abiri mu ttaano ka mbabuulire, omwezi Januari omwaka nsanvu mu gumu, Katonda n'atutikkula ekkuku, ky'oyita ekinene ke katono ojaliye, tumwebaze olw'ebirungi by'akola, mu Idi Amin Mukama mwe yakkira ne tuwangula. Mu nkaaga mu ebiri mazima tetwefuga, ffe twefuga ku luno okwatero yawangulwa, twebaza Idi Amin weebale, wakulembera bulungi ejje weebale, era ne baganda baffe ab'amagye aga wansi ne mu bbanga mwenna mwebale, mwakola omulimu ogw'ekitiibwa ku lwa Katonda n'ensi yaffe bambi mwakola, mwatuwonya sitaani n'abalenzi be, bambega bake n'adoka ensinga bajefuze, mwebale mwatuwonya olunnabe, mwebale nnyo mwatuwonya olunnabe. Obote kyabeeredde nga kajogera, n'omukazi yawasa muganda atusomoze, obote yali sitaani atalina kisa, mu kutemula abantu mwe yayita n'afuga, yatta abantu ng'enzige, yaziika n'abalamu mu ntaana nga batemya, Mukama n'anyiiga kuba yamulaba, kale munnaffe oba tawawaabirwa ffe twawaaba wa Katonda mu ggulu ye n'asala, Nseruka Mama Yute naye yakamulwa, n'akaaba amaziga agajjuza ebita bina, kati kaalaba ekibangulira, ani yamanya nti alinoonya w'abeera, kanoonya obubuddamu nga bwe yakola
abalala. www.djericom.com